Studio Kalangu eden gondi yamde joy mintaji sappo e joy woni ko victory kibaruji mon e fulfilde ko min Omar Hamma janganto ender ko e kibaruji meda ardido fedde jingadore bibbe leydi witende koddaye mo maradi yarama yeso sudu sari hande subano police je gallure arliti to enda ndeki jungo do gineji njarjaruji bondi to enda Nani minister kajido fila ndiam elapal wati jahangal del galure agades. Yewtere mete pindina hande yewtana na do fila sigila tati leuru utu warurundu watendu tuenda ndere komin dosho. Kori jamhir chema yerno kalirano mio ndere koe kibaruji mete mbiye teda Abdu Dante ino jinga no bipe lady mofede vye tende kodaye. Tawa donder kasu ilu sapo enayi leuru jie witinu du hande subaka woni ko yara yeso sudu sari ya manudu. Chagal kope kita ninomo e kita den o tachanama kita soti nama jeti jeti. Fadu nipe kepa lamdi domaju bandimi Muhammad mama yewtidi e pasan toto mbako bia teta meter Ibrahim Umaru naniko hali.
Abdu Neto dossier gidi odi dossier arana o kay noddol gol gouverneur e lamido jiratawa wadino seri on don wadaka gam wakati kobe nodda kanko kay imol don gandere jungo woni noddo ben goni garay delle sotti nama fa do yade jeddi gidi gam be andina be gartowa to sari on dossier didabo o daratana fille mairie on kay min puddi minen jeccho dow mum say min isadarma seda gan o wi no kure den sonnama mer on do wi sottaka delle no handi un sottine gan sede be tefe ko hakkinkinta halaka o halika delle saidi wondirabe tawabe den no kure den yamo wama noy fi o wontiri do halaka o halika
samla samuralla tien
Bana Ibrahim neto parti modem FA Lumana do michito onanga noma do enda leuru ni wa ijoni. Wakati duni kita mako tajano do enda onangama lebi tati kasu yofede yasin. Mbye ni hande subano hepi yofede yasin lebi didi koriri didi wa watoita yasin. Dundo sapo ya tati leuru jie witinu du wani kwa kita on taja. Na minkali rano on le habaru ami michintina on o depite be ndenta leide hirnange be Mauritani e chad koli e wide ko debo fu toburu bipe tato ko rimata. Heba dumpuita ndimeki nimpe doyade dupu jinaji dii e chapande tati garochi. To Nasiru Saidu horejo fede jinga nore bipe leidi horejo fede halore do inde bipe leidi nde owi fatu hebane. Fanim ekeba njardo e majum o wi hunde non koladi no wadan sadono bandima sumantina yewtidi e makko
Elia le contexte socioculturel qui soppo
Ina tawa lady meden wawa jabi dum wadi himbe politique lady meden du no kula gite himbe be bawa burtini halaka ko yamami hore an woni moy wawi susi singi sigila order lady meden e gide an wala politique ni wada ton amma ardi be lady meden de garti baaman kono sadi be bawa singude sigila o dan sai himbe jabi ko dum wada den ne nobe tokkirta ko himbe jaba der lady meden debbo goto ko wurto ben no beena sukabe jeddo no beena sukabe jeddo den ne dun tittinkinake ko himbe pirte e kolle ko fina tawa e dina jabi himbe nawtoro labi di den ko dum tabbita
et que cela soit accepté et appliqué
conseiller be jegom do jenaay be komini ichirawan ichira ichirnawa le département mom kanche nogay e nay leur jeu witinu du be de soy talkuru be conseiller be gan itude maire om talkuru ndu doni be de sana dum hano illu wakati hawrinde de wadano jojjina no dubu jinaaji sappo e go gollal fu woni ko o maire wadaje dun doni o tuma ba du faware joni e nyamuki cede cede wakati non cowniron nimɓe e ñamri dow coggu ko hoyram. Ɗum ɗoni wakkati ɓe jaruno ɗerewol ngol yeeso préfet mo kanca on ɓe conseilléɓe ɓen kolli maɓɓugol suudu mairie ndum e fawari joni neɗɗo kawjiɗo dow filla talkidi meki on do hoƴƴi talkuru ndu yaari to mum to enda matamen e dow haala ka kalten ka talkuru ndun no woni ley bureau gollirde mo kanca on. E nder kabaruji meɗen duni mbiyam fawari joni hano Gabdouan Mohamed hoƴƴitama to enda maire mo commune Ingan. Cuɓaki makko ki waɗa kenana illu altine bittiɗo o dow conseilléɓe jeetato ɓen fuu no tawa e hawrinde cuɓaki waɗande dow ko yaawi nde. Gabdouan Mohamed o do ni soɗo miccito duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e go'o yaade duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e go'o woni ko wanno to enda maire nder commune Ingal. Caggal duni imo itte nder wuro no wi'e to enda kiloji hemre e capanɗe joyi e joyi e soɓɓirde hoore huɗo Agadez. Ɗum ni wakkati mun o lomtanana bi'eteɗo ɗoenda Mohamed Mamman Illo laatiɗo ittama wakkati no kawrital minisiriɓe waɗi capanɗe tati lewru jiye wittinudu. Eɗen miccito ni fawari joni mbiye hawrinde waɗama to enda kenga ley lamorde laamiɗo wuro Gingimi. Ɗum ɗo hawtade e préfet kamɓe haaloɓe nananeɓe noni kawral ngal mana maggal kam woni ɓe kumpintinanimɓe sukaɓe yaade e abbiraɓe sukaɓe mu'en dow filla guineji jarteɗi mane mbiyen ɓoɗe coneteɗe dolaɓi. Préfet on du haali ɓiɗɗa bonɗa ko kewɗa gonɗa no waɗe ka fuu no far sukaɓe ɓen noon. Nani ko bandimin o wi Yusufu Abdusido.
Ungwanida waya
neɗɗo watta hoore mum nder jarɗe ɓoɗe no waɗan hoore jomum sotto no nder mum do ko woni no bonna gurna sukaɓe ummatore no fuuɗa rafi hakkillo fukkingo nder leydi. Balɗen ɗe to mi haalnayi laamiɗo Modibbo Gingimi gon waddi bojji mum to am o wi jangore julɗe ɗen ɓikkoye dewoy suusa lileede naata nder luumo gon wurto ngam sukaɓe worɓe jaroɓe woni no pasoɓe no piyaɓe no cerka kaddule maɓɓe to irini jama aare handa min de'ita dow mum ko handi woni himɓe ummo durwida e fii o
kino wonno abu ya kamata mo yaqeshi.
Ɗon doni wakkatino hoorejo bangere kanen buri o holuno o wi mo henno fuu no hani andita gollal mum yaade to abbiraɓe sukaɓe ɓen e fawari joni hooreɓe ɓen koƴana ɗum laawol lawlaw. Nani ko haali kanko biyeteɗo Abba Kaka Grema.
To mashayin ko ana koya
to dani jarobe ode hadama delle no handi chonno bedo ko dane laabi ko hadata dum chonnobe safare gi der wuro kambe ni goni no chotta dum ibe jogi parastamol he safare nange lay handere dendo bod enno don de a fitti pake parastamol atawan der mun taramol police be dum woni golle mabbe atawan sukabe yande sappo jemma ibe jodi dambugal aade ibe jonga sai ibe jara hana sai tannonni babo do susa ha
ɗum ɗo no bandi min mbiyeteɗo Elaji Haru Ahmadu kan waddani min habaru o. Kinije ni ko mbiten ɗo henda ɓoɗe taramol ujunaji laso e keme jeenayi kan woni kamɓe pistolet tawdaɗo jabe jeetati e téléphone biyeteɗo ɗo henda tourea kan woni ko policiji keɗɗi poste de police soɓɓirde gallure arlitte to enda ndekoye jungo dow mum. Hande subaka hooreɓe galluɓe njeyi to enda commissariat ton e hokkoyde sembe wadde ko golle ɗe sogeji ɗi policeji ɗi ngaɗi. Gongo Mamman Dantani noddi e callalolo hande subakawa préfet département mo arlitte biyeteɗo Nafana Mayaldu.
Polisiɓe tawaɓe natirde huɓere den ton har sikilim gi'ilore gon wari fanata arlit ɓe darnide gam ƴewude ko tawa nder mayre sai ɓe tawi kartoji gon nanduɗe kartoji maka den ɓe pirtiɗi sai ɓe tawi ɓoɗe bonɗe bi'eteɗe tramadol golore den den ɓe jari lore den komseria wakkati ɓe pirti hoore lore den sai ɓe tawi pistolet jabe jeetati e téléphone mawɗo gon bi'eteɗo turaya jonini ɓe ɓoɗe ɗe nangida no tawa komseria to ɓe gona iɓe gaɗene ƴamɗe gum fadde mabbe yarede garuwal
kasu minister kawji da filandiyam e farlaɓal waɗi jahangal hawtade e hoorejo kampani kawji da filandiyam nder leydi meɗen Niger laso e nayyade laso e joyi lewru jewi tindudu to enda nder gallure Agadez. Batte jahangal ngal kam woni e waɗoyde dimma saɗorma ndiyam ko gallure Agadez nde tawda. Barmu Salufu minister oni waɗi hawrinde dimma do ko jahangal gal tabintini do majum. Nani ko bandi min Musa Mamana hali ko hali domo.
Du point de vue de l'alimentation en eau potable
ana kondarta filandiam ko yarte bayle wadi leymun wuddu tandiam fodete to tudum hokkata nano eterde ndiam ko meter kebbo ujunaji didi e keme jetati der leur jeu vitine dum hanbe nu yottake fa ujunaji tati e keme didi sabe halle to be ndiam wongo no wada go e wallude dum onji ko be dare wadi leymun sane sato ndiam mawda gadaado onji mo ana hunde fola le makko min artino min gadi golleji arandi di hautade e projet biyetedo PMI joddo no wodi golleji goddi koridi ko projet PMI on watta dumdu no wallam min yottinde golleji din fasa to ndiyam on fudda gollude joddo kori woni golleji kojoje wakati di kollo tammi min kauta e golleji dito ko watta tawe sato ndiyam on fuddi gollude
envie de mettre en service le château qui est là.
Sodo micito horejo leydi meden Niger jeddire witinde de o wadi jahangal yewoyde do endan galluje bangeje nyame gere jahangal gal o wadi gal do wadi ko ardibe sarusije kawjide filla labandel gallure den kokka do endan ana golle ko yayi kwattabe ngada ko watta fu tabe gallu nyame ngolabi Musa horejo garba Musa horejo sarusi o hali do majum wakati bandimi biyetedo Balkisa Hamidu yewtidino emako.
Suite à la sortie du président
Burtaki ko horejo leji on wadi dum wadi ko sarusi kawjido filla laballe nyame on kebi e sembindinde wadde golleji mum on jile galluje den fu nokuje den fu gollal ittal tundi buwal e utal gotaji ndiam na don wade den Burtaki horejo leji on nafi min sanne wodi du min gadan ko woni e bawde amin fu de Allah jabi du do yade sedda on jiam gallure nyame den no wodam sigila mawdo no ardina nodo ko woni no golle hande dede min chonina kominuji joyi di gallu nyame din fu ko watta tawe nokko fu to mburi tawa tawe dum itama
kidren le deche liquide
studio kalangu
sigila gi studio kalangu
der gallu nyame
do radio amfani
lambaji hembere fm
agades
do radio nomad
lambaji hembere go e tabere jenay fm
arlit radio ikokan
do lambaji chapande jenay e joy tabere go fm
difa do radio amfani
lambaji hembere fm
doso do radio fara
lambaji chapande jenay didi fm
filinge do radio muria talka
lambaji chapande jenay e joy tabere go fm
tilaberi do radio tebonse
lambaji chapande jenay e jeddi tabere joy fm
maradi do radio garkua
lambaji hembere jeddi fm
tawa do radio tambara
lambaji hembere jeddi fm
zender do radio shukura
lambaji hembere joy fm
studio kalangu
yotere mede pindinal haltana ni sodo micito don da illu laso e joy leru jue bitit o woni ko gollal buwol der commune modoso fudda to endam der region doso dum do idun tawa le sigila julde tati leru utto micci gadoru hitande fudu e miccitade wakati leddi Niger hemno do enda horem dum doni no tawa do enda ana hunde ko darta filla go fijo wadowo region warde region dum do rewbe warbe ibe duudi ko tawa der bangeje commune on e wuwude lamnude to enda do filla go fijo nani ko bandi min Daud Hassan holli do maccu
woɓɓe no jogi pel e burwel woɓɓe rato woɓɓe buwirɗi ɗum fuugal lamnude huɓere dosu hanono bana tawaɗo nder jama arde wi'iri ɗum ko 3 août o waɗa huɓere den fuu laaɓan
e to munaga shara
minen ɗon buwa gan julɗe 3 août gaɗeteɗo nder wuro dosu minen giɗi wuro gon laaɓa deni hoɓe gari tawa imo laaɓi imo woɗi minen giɗi deni rewɓe koti wuro lamna ɓaale e ɓangeje maɓɓe dosu fuu laaɓa
tazamo tsafka aran muna
mariama waɗan duuɓi lasoji ɗiɗi tampi buwirɗi mum no hadde mum omo joɗi ley ɗowdi omo ƴeewa bandiraɓe makko rewɓe wonɓe no buwa o wi'i no hani duro lamnude huɓere de to daro bani gaɗa fijo 3 août go no hani ɗum waɗa no waɗe fuu ko tawe wakkati fuu huɓere de no laaɓi
buwol kan waddata laaɓal gaɗɗo laaɓal jam ɓondi woni kowa no andi gaɗa tuyni nawɗum woni lamɗo hinumin ñaw illa yande jeetati subaka min gonɗo de nange fimin min coɗɗo
wuro sigila lamnol huɓere de ni timma alal woronje lewru juillet
ɗo wonto kibaruji meɗe fulfulde tili kirtanto jam hirti